Onik.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Nenzo wadi shandini. Nenzo wasi andini. Nenzo wadi shandini. Nenzo wasi andini.
Chawaba, asi yaine. Chawaba,
ali jaini.
Chawaba, ali jaine. Chawaba,
asi yaine. I thought you were joking. To my phone, you're cutting.
Usiku onse sinakone tulogoni. Mwekwa chela sinina tienja lakoni. Ready handed. Usikwirira so. Yani nyongo tona.
Disappoint.
Yani nyonga.
Disappoint.
Nenzo wasi andini. Nenzo wali jandini. Nenzo wasi andini. Nenzo wali jandini. Asiyaini
Jawaba, asiyaini Jawaba,
alijaini
Jawaba, alijaini Jawaba,
asiyaini alijaini,
asiyaini
Jawaba, asiyaini Jawaba,
alijaini
Jawaba, alijaini Jawaba.
There's a put in the guy, ha, boza. Nalilanga kona naona maloza. Love ni kalonda, kanipasa pressure. Ululu wano kumfwa, nothing can measure. Msunge buina, naba hard breath. Yo baba kuchila lini, naiva gapo. Misozi kutaika, uchila mazi kutapo. Nili meso piwa, niona aniona. Natayaka ni manja, nini mwenga chipuwa. Hapa nini du, love ni kalenda. Yungu ya nowelera, KD kisa unisi wana nifi.
Nenzo wasi ya nini, nenzo wali jandini. Nenzo wasi ya nini, nenzo wali jandini. Nero asiyaini
Jawaba, asiyaini Jawaba,
alijaini
Jawaba, alijaini Jawaba,
asiyaini alijaini,
asiyaini
Jawaba, asiyaini Jawaba,
alijaini.
Downloading from ZHitsPromos.com.